Namhlanje ndibhalele kwi-South African Human Rights Commission. Kuba umeya wase-Alfred Nzo District akakwazanga ukuza ne-plan yonikeza amanzi kwabantu baseNdarhala Village. Into edibenise namanzi is a basic human right for wonke umntu eMzantsi Afrika. Le ngxaki ayiphelelanga phaqha kodwa nakwezinye ilali ezise Alfred Nzo District apho abantu bephila ngosela amanzi asemlanjeni bewesela neenkomo nabantu abahlamba iwashing. Kunyanzelekile ke uba iSouth African Human Rights Commission ixazulule le ngxaki ngoba ke ihlupha abantu ngebasic human right yabo yoba babe namanzi.